DJ Music.
Oh, David, Mr. Love of Alma. Yo, boy, yo, boy, yo, map, so yo, map, so. Alani, ke, I wanna love you. Manje umuse wakonda kwa tanafobia. I wanna love you, I wanna be your soldier. I wanna make it up to you, baby. Yeah. Ukani kwila jabe. Nenzo kamba bwino bwino mahuya enda. Ni makufu na kaya ni chani chileza. Wali wa micha baby, ah baby, yeah. Ah baby, yeah.
I'm like an American black soldier. On a mission fighting for your love. Boloka weza kabwele na thunder. Iwe na inde baka forever. Iwe pretty pretty woman. Iwe na ine together. Nima vikonda ukavala God best carrot. Na inde na valila po mwandi na kafest. Palas na kuchose na mwandi na chest.
I wanna love you. Manje umushe wakonda kwa tanafobia. I wanna love you, I wanna be your soldier. I wanna make it up to you, baby. Ukani kwila jabe. Nenzo kamba bwino bwino mahuya enda. Ni makufu na kaya ni chani chileza. Wali wa micha baby, ah baby, yeah. Ah baby, yeah.
Nima vela monga na gwira magumbile. Nima funa weo takwa wana umbiwe. Patika jaka fobia. Kamele ni mangada nako. Ngaturi pafupi na hey,
ina. Nima ona monga nili mchiroto. Kolo kapela na wina roto.
I wanna love you. Manje umushe wakonda kwa tanafobia. I wanna love you, I wanna be your soldier. I wanna make it up to you, baby. Ukani kwila jabe. Nenzo kamba bwino bwino mahuya enda. Ni makufu na kaya ni chani chileza. Wali wa micha baby, ah baby, yeah. Ah baby, yeah.
Hello, ukakamba many time. Nima chita na kumvelela. Ukakamba so. Niza konka so.
You my sunshine. Zona baby ndiwe zuba yanga. Nifuna ni kukonde. Baka na kusila kwa chalo.
I love you mama, I love you mami. Niku kunda.
We mulatiwa. We mpenzi yangu. We muke wangu.
I wanna love you. Manje umushe wakonda kwa tanafobia. I wanna love you, I wanna be your soldier. I wanna make it up to you, baby.
I wanna make it up to you.
Ukani kwila jabe. Nenzo kamba bwino bwino mahuya enda. Ni makufu na kaya ni chani chileza. Wali wa micha baby, ah baby, yeah. Ah baby, yeah.
Music.